kufa Makwanza mikumkuta Limpatana nikata palia nakata makucha Lipenda nywele zake amesuka matuta Na siajabu nyatari kwamba nakuja kufuka Kwenye kibanda mini kampa namba Nikangojezi pingu zetu tufunge na gamba Jwali ni bamba, mimi ni kamganda Nakumbuka kipimati ya natoka Buganda Yeni mkulima aji mimi ni yoshamba Wale wada kutawa ida kutuchamba Kali ni no, tukaanza kutamba, kutamba, kutamba Kajuka zili ni gamba Ndoto ni ndoto, unikila na kukoko Unaota kila siku ndo, unipinda kushoto Na this is real, by the zile mkoko Na pepu na baridi, sisi tumewasha moto Moto Cheki vile majirani daily wana tu high Ni ajali atari vile sugonga vichwa vya habari Chali yangu mali neza muza nishike kindai Niende Dubai, pateka mwarabuka fine eye Huyo amefika sioni ya kinipa kisogo Asubui mwenzio na nywa chai kwa mihogo Kwenye mipini huyo anakupa kigogo Sa zingine mi wandakali ubo kwa udongo Yeni mkulima aji mimi ndiyo shamba Wale wada kutawa ida kutuchamba Kali ni no Anza kutamba, kutamba, kutamba Juka zili lilamwa